DachimSafi.com.
Emigazo chizi utawala mika, emiga, emigazo na wanangu mika, emiga, emikazo na masela mika, emiga, emigazo, oya bado na fighti kwenye gemu la utawala, eti maisha mikazo na damu hakuna kulala, na swahili ni wanangu tunaamsha bendera, japo wanatisha eti kushusha masela, twende pale emiga, emiga, emigazo, chafuka zimika, emiga, emigazo, hauni wangu mika, emiga, Mikazo, matisela mika, mika, mikazo Kwanza binadamu wengi miwana nitishaga Riziki mtuaji mungu wala wajajwaga Na bamba ni ya life, isiyo masiala Ewe na mikazo ndoma na misitolala Kikubwa mungu ubaba ndiyo mto aliziki Uwe binadamu bakiwe kujenga chuki Wanangu mika, mika, mikazo na matisela mika Mika, mikazo na wanangu mika, mika Mikazo, chiziboti mika, mika, mikazo Uwanatupa majungu weti kunikalisha Badoneka mikazo ndomana napagawisha Najipa zangu wakili posiku nitanogesha Na mikazo atali ndomana nakiamisha Na mumba mungu riziki baba ndiyo mtoaji Uwe na mikazo tena wala somfa maji Wanangu riziki zote na pamba ni ya life Ila kikubwa so kwamba we na isifu Kikubwa mika, mika, mika Mikazo na wanangu mika, mika, mikazo chizi utawala mika, mika, mikazo kinyelzi udi mika, mika, mikazo na wanangu mika, mika, mikazo na masela mika, mika, mikazo
Mikazo, 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 mikazo,
well.
Mikazo, mikazo, mikazo,
A-M-M.
Mikazo, mikazo, mikazo
Ile grupu kuru natoka zangu nyumbani Shati langu mipega ni daftari langu mkononi Producer na japoa anapiga bitikari Na imba vesikari tunapata songikari Ile chaku shangaza zinapingwa nyimbo zao Michongo ya show wanapata wao Mwanakesha kuwaga sodo jani zao Watu mwendo wakukaza tunadiri nao
Mikazo, mikazo, mikazo
Mikazo, mikazo, mikazo Bado tunawakazia
Mikazo, mikazo, mikazo
Well
Mikazo, mikazo,
Ipo siku sito tatoboa Na kakadesa ni kaka yangu Niza inalade ni ndongwa nangu Nismati otko di kaka
Well, A-M-M Ah, divide zapa Watoto akinyelezi udi Wei mwemzi Ah, wanna go be so